cheza dada, baby girl hebu dinda kidogo. Cheza dada, baby girl hebu dinda kidogo. Cheza dada, baby girl hebu dinda kidogo. Dunda dunda, dunda dunda, dunda dunda. Dunda dunda diwaronga na runda kuja kutizama vile we dunda.
Yeah, chizo anadunda siku tatu za kudunda nikitoka lazima niwe fresh ndio nifue nimejimess. Nairobi tunakuja kutekova after kudubala wareshi wanadai kitu fresh. Kuwazungusha kigalababu na utiezi kisikele uo mwanadada zungusha zungusha hadi wamezee pia kawe ni boy na bado umezubaa. Leo nizungusha day sukua hiyo rasa nipe kushoto kulia juu chini kitushua wale wamekam na maoti park hakuna nivulie kuta vitu leo hakuna kukatia kila mresha ametikia kani shizo. Neema ni freak up pasa pasa pia vi acha ni papasi nikague sezi ya kwa. Leo kila mtu ananukia fresh ni chike chupa ama ni yepe na msupa track ni why.
Cheza dada, baby girl ebu dinda kidogo. Cheza dada, baby girl ebu dinda kidogo. Cheza dada, baby girl ebu dinda kidogo. Dunda dunda, dunda dunda, dunda dunda. Dunda dunda diwaronga na runda kuja kutizama vile we dunda.
Come on baby to the flow, dance so slow na mina flow kakanye. Cheki vile tuna blow, baby go down, we run this down. Okay, bend over, come over, let's party. Ah, unadai pombe, we pewa. Unadai miti tafuna, we bonga, siu songa, siu gonga. Kama kula gang, move songa, come closer tucheze bend over. Come closer tucheze chakacha. Na kunye na kesho ni angova. Kumbuka leo tuko bacha. Nilema cheza dunda.
Cheza dada, baby girl ebu dinda kidogo. Cheza dada, baby girl ebu dinda kidogo. Cheza dada, baby girl ebu dinda kidogo. Dunda dunda, dunda dunda, dunda dunda. Dunda dunda diwaronga na runda kuja kutizama vile we dunda. Dunda, dunda, dunda. Dunda, 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 dunda. Dunda, 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 dunda. Dunda, dunda, diwaronga na runda. Kuja kutizama vile we udunda.